Acha nibaki na kupenda, mana sina mwingine taji kusema. Ukisema unakwenda, natabona.
Ulimuluji particular masupa lady, international baby, upate teme. Ilaze saze wakulabu na yo ex-boyfriend. Wewe ni my sweet girlfriend. Wengine siwezi. Umano kumerede na nyondo. Mukwano kui wanga na ikondo. Deka kuteka kaku mizani. Kuchimi wako zemkali mudansi.
Show kali bila ya mukongo. Mipinduko kamo na magongo. Unoba mutuba kongo. Nipitisha boda la makongo.
Just wanna love you, baby. Love you, baby. And I just wanna love you. Just wanna love you, baby. Just wanna love you, baby. Love you, baby. So right up and down, let me love you. Right up and down, let me touch you. So right up and down, let me love you. So right up and down, let me love you. Right up and down, let me touch you. So right up and down, let me love you.
Acha nibaki na kupenda, mana sina mwingine tajikosea. Ukisema unakwenda, kumpana mwingine utanione. Mana dunia shajua ya kwamba na kuzimia. We baby we, usifanye machapele.
Mano kumerede na nyondo. Mukwano kui wanga na ikondo. Deka kuteka kaku mizani. Kuchimi wako zemkali mudansi.
Show kali bila ya mukongo. Nipinduko kamo na magongo. Unoba mutuba kongo. Nipitisha boda la makongo.
Just wanna love you. Just wanna love you, baby. Just wanna love you, baby. Just wanna love you, baby. Love you, baby. So right up and down, let me love you. Right up and down, let me touch you. So right up and down, let me love you. So right up and down, let me love you. Right up and down, let me touch you. So right up and down, let me love you.
Let me touch you. What is it about?
I am a woman, Rafiki. Angaria Swahili Freaksi. Habana Bembo.